embasiso sana. Uthando lwangu lwakho la mahala. Qela sihamba sikhiphele panoli. Siye kwanhliziyo nhliziyo undise. Kitlamo bajamela. Uskashaba silo baby man. Owaka kiwawa kawena kinyakisiloma. Mohajaka sweetie my love. Uskachechela mohao. Ifuna la peduze, peduze nami. Mohajaka sweetie my love. Uskachechela mohao. Chechela morao. Ifuna la petus, petus en ami. Mohajaga, sweetie my love. Busca chechela morao. Ifuna la petus, petus en ami.
Mba febolumus en tu mama. Badala kurupa sandi mama. Auhi ahe. Auhi ahe. Ginyaga utsebe kuri kitotila kurat. Nahana naluena reza teri vijana humangwa na kirupa pengwana. Kiliratole kilinyaka u. Majaga kiliratole kilinyaka u. Ginyaga utsebe kuri kitotila kurat. Nahana naluena reza teri vijana humangwa na kirupa pengwana. Kiliratole kilinyaka u. Kona mo ginyaga rufite wana. We can make this right. We can make this right. We can make this right. Pela panu machaka uska chava. We can make this right. We can make this right. We can make this right. Pela panu machaka uska chava.
Kitamo batamela. Usta chava silo baby man. Owaka kiwawa kawena kinyakisiloma. Mohajaga sweetie my love. Usta chechela mohao. Ifuna la petus, petus enami.
We can make this right. We can make this right. We can make this right. Bella banu machaka uska chao.